kumetoka Misri, tulikuwa na kiki, hakupika kiki, alidai quickly, alicheza sport pesa akasaini ni, get water. Madeni juu madeni, hii Kenya kila deni, madeni juu madeni, mabei juu ya bei. Hata bei ya usingizi wanataka, lala mapema Jubilee sikupate. Sikuzi sina ethic, niko reckless, niko rudeless, kama uhunye, wanaiba bila mana zoko manaless. I speak for the voiceless. Tweet. The voice for the voiceless. Yes. The voice for the voiceless. God, God, God. My people are suffer. People need an answer. My people need an answer.
Watoto wanasoma, hatuna pesa, wameweka school fees juu saa hizi. Sasa hata tumeshindwa watoto watasoma hata wama watarudi nyumbani. Serikali ya Uhuru inatuumiza sana. Jamani, sasa wewe Uhuru unatupeleka wapi? Ambia watu wako wanatunyanyasa sana, tunaumia.
Class. Pala namshika na mchapa, namsaga kimaraga. Wajinga wako wengi wako plenty. Wajinga nini? Kingaka. Mafala na lamboid kimaraga, snake we ina waroga kimaraga, hama rapas na karanga kimaraga, bema taka ni niki na mahaga. Beni choni, choni, ni kama shizki kwa raga. Sikiza, na lamboid kimaraga, agata, nomda, do, dan, pata. Kuse puna mdo kulilia, ni kama kila mdo kumia, kila mdo nika gaba gavala, kila puna mdo anasikia. Wene mjinga, falo na tupia baba mouth, ni short kufupi yao, weni kawa. Najua laugh ni tough, asho wezi hata anza kawash. Pachati zimejaa, kila mtu ameokoka. Pacha tuseme ukweli, Kenya sikuzi hakuna kwa moka. Oh, that's true. Hakuna save ya na come soon. Nachachisha. Vivian so soon. So soon. Niko na bomb. Another bomb. I got a message for the masses. I pray to God to listen. My people are suffering. Tumetoka Misri. Tulikuwa na kiki. Hakupika kiki. Alidai quickly. Alicheza sport pesa. Akasaini ni. Get water. Madeni juu madeni, hii Kenya kila deni, madeni juu madeni, mabei juu ya bei. Hata bei ya usingizi wanataka, lala mapema Jubilee sikupate. Sikuzi sina ethics, niko reckless, niko rudeless, kama uhunye, wanaiba bila mana zoko manaless. I speak for the voiceless, tweet, the voice for the voiceless. Yes. The voice for the voiceless. God, 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 my people are suffer. Pala namshika na mchapa, namsaga kimaraga. Wajinga wako wengi wako plenty. Wajinga nini? Kingaka. Mafala na lamboid kimaraga, snake we na waroga kimaraga, hama rapas na karanga kimaraga, bema taka ni niki na mahaga. Bini choni, choni, ni kama shiski kwa raga.
Rudi chini kabuni, rudi chini petroli kwe kwa manini. Watoto vijana wasikie vizuri, kuliko watoto vijana wanahangaika na mapikipiki za loan. Wanahangaika na mapikipiki za loan, wanatafuta mafuta, wanauzia mafuta 300. Sasa haisaidii chochote. Budget ya leo yenye itafanya nini inasomwa?